Ni kama nishapatikana. He knows the truth. He saw the two of us choosy tukifanya vitu za my lovers. I'm so confused. How can I choose who for you? Sijana wagani una chat with Juju Zikaro alinivutia akaniita dia njo mini kupe uhondo chali yako amekuwa ndani ya inbox ya kila mtu pia kuna ma screenshots ati ulilipa bill ya carrot side in I don't want to tell a lie but I don't care cause you're my and even though you're on the side cause you're sweet like honey kujani kupe my money.